Download kupitia smokemziki.com. Unajua mimi ni danger eh? Mkadebe hapa. Dangerous. Pacheco Mirundo. Oya DJ usisime mziki situpo mpaka kuche. Ongeza mdundo, ongeza sauti, tuluke mpaka kuche. We Pacheco usisime mziki situpo mpaka kuche. Ongeza mdundo, ongeza sauti, tuluke mpaka kuche. Oya, 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 sinichukulie poa, 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 oya, 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 sinichukulie poa, poa, poa. Oya DJ vipi, mbona kinyonge unazima mziki? Usitulaze matanga kama vipili pige ya tabiti. Usikele wauni, utapigwa ka DJ wa kibiti, we, we. Leo tuko wote tunakesha mpaka tumoro. Tumetoka mbali sana ukifata kigodoro. Tumeacha usingizi nyumbani, tumeacha magodoro. Tumekuja tukeshe wote, usipige utopolo. Pembeni kuna mama dakote, alimisi kigodoro. Wapi alistote, simuoni jumalokole. DJ usisime mziki, hata nyungu akipiga gobole. Uku, uku, ona DJ uku. Uku, uku, vibe limekata uku. Uku, uku, ona DJ uku. Tutaruka wote ukimgusa Simba Dangote. We zombie. Komando, 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 ambie sisi ndo vipenzi komando.
Komando, 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 ambie sisi ndo vipenzi komando.
Komando, komando, ambie sisi ndo vipenzi komando.
Komando, komando, ambie sisi ndo vipenzi komando.
Komando, 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 ambie sisi ndo vipenzi komando.
Komando, 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 ambie sisi ndo vipenzi komando.
Komando, komando, ambie sisi ndo vipenzi komando.
Komando, komando, ambie sisi ndo vipenzi komando.
Iyo, iyo, we gusa iyo iyo, out to boy DJ. We gusa iyo iyo, 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 we gusa iyo iyo, out to carry DJ. We gusa iyo iyo, kama na watela semeni,
out to carry DJ.
Kama na waboa semeni,
out to boy DJ.
Ah, kama na wakwaza semeni,
out to kwazi DJ.
Ah, kama na watela semeni,
out to carry DJ.
Mziki situpo mpaka kuche. Ongeza mdundo, ongeza sauti, tuluke mpaka kuche. We Pacheco usisime mziki situpo mpaka kuche. Ongeza mdundo, ongeza sauti, tuluke mpaka kuche. Oya, 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 oya. Sinichukulie poa.